viri Ondi kulubuto nga kondi Mbela muka mwangalu nimi Baby, wanefuga Jagala tuse chimunga kuyege La wovera wembera Sena kutamira wenge Hey, holina manyi One second and then wonder To you all I turn You're not Jones is up Jogenda na agenda Ono yanaza kama ziga kona Mwagala watali kwejusa Aliwe biruji tomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wamulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka I lose control Mwebana sikulama Zisamula kumikiriza wanda Katiki tiki mkwano Uotova Banga kweva sude mchividanga siri na yama oh, Zena manjira kuwa na we Ulitanga chitamula woli Era kwe mpaji Ewa nini robulamu wange Mazima ulitavuta Mazali deyoka baby Esanyuli valia mochi wagonja Polo ndicha chancha Ono ya naza kama ziga kona Mwagala watali kwejusa Aliwe biruji tomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wamulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka For you will never ever die Baby, I promise you I'll never make you cry Liva mwesi kwa joli Sirira bakana baby wange Nikumechiga mochange Siri kuiwa Zekuweche chikudiamu Kukwa na chisinga Kwa manye vyange Hero wange Mwemunange Ono ya naza kama ziga kona Wakala watali kwejusa Aliwe biruji tomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wamulamu kama ya kuunda Katula kebi sebuka Ono ya naza kama ziga kona Wakala watali kwejusa Katula kebi sebuka